sour.
Come on, skit after amplifier.
Your love is sweet and sour.
So sweet.
Daddy Owen once again.
Sweet and sour.
Kambua.
Your love is sweet and sour.
Acha milele, upendo wako ni wajabu. Pole kama nimekukosea.
Kisha tena ukasema, waniwaza kila siku. Fikira zangu wazijua, natamani kuwa karibu na we.
Lele lele lele, upendo wako ni ule ule. Jana leo na milele, mimi siwezi kuacha kamwe.
Sweet.